Disaster. Wara. Yeah. Watoto wa mama rudia, si kwa zigandi ni talamba rupia. Na kwepa kamba mana akili inaijua mpaka afterlife. So wazo liki nasa, sometimes na yaga dunia. Mpaka napata madai hard fans. Niko na third eye natema kicyclops man. Disaster lini diverse, mini kwa diverse. So divert hiya ina apply tax fan. Makes mzeo madhambi hadi albadili alibadili. Kwa kuwa wale usahau maadili wana madili. Acha ndili na kabili ulo ikabili. Mana nkifa ntaoza nisipo itwa tajiri. Oya dogo sijezoya sizo. Nashusha fire kama gari na yolekea migo. Maisha kikupigia chenga mlengwa utapea figo. Au ninginizwe udidi mizwe ushea mzigo. I've been the truth for the money but the mass lie. Kwamba lazima nchane ka darasa I'm a class high. Match my facts no they gaslight. For the bread better act right. In these corners like the last slice. You left alone damn right. I'm at your door stand by. Catch the flow dance night. Tap your chords bad mic. Saxophone I blast pipes the gun jams. Turn your funeral to a musical, what a classical franchise. I cash bodies, you lying rappers, the game has turned. Now Akisha na Laza rappers in layman's terms. Kiwa chana, that shit hurts. Ila bado kuna frequency. I always stay up in the wave. Test your boy and see. I'm on them foreign seats where there's no MC. Just me in a room full of corporate peeps who just fall asleep. About to leave a big legacy in this artistry. Honestly, my gravity make you look like the smallest G. Flawlessly, my flow just be wavy. Wanna to shushia my coke head, the gods must be crazy. I'm more than your favorite. Roll like a slave ship. A dying crossbreed, I'm the goat going ape shit.
Upo ndani watu nje wanapasuka. Utoe sauti ni wenzio wakipayuka. Kimeumana, kimeumana. Piga spana, piga spana.
Chama cha wachawi wanatia njama. Nabakia nchaji kwenye dunia drama. Afu natia nanga kama big verse. Kwa big verses na chinja lines kama naandikia panga. Big man bila game fam kubwa. Yoli natembea by the very same move on my mojos. Aine golden state. Susulize nani mkari you now. Rock is the best game shoot yourself. Dini hustler, dini kama fifth, I'm a asthma. Flow na zoni nyingi kama chapter kwenye Bible. Raised by four states, flow so gaseous. Kesho solid liquid, I'm a plasma. Tulikuwa tumekausha. Ayo for all your doubters, this is storm after cool summer. Na make money sitaji bounce. Na chotaji ni wana sheria na accountants to do numbers. Madini yanatafutwa na vikosi. Mwimu zada fuba na misosi zada mitala ya shule. Mkikata kuifunga na iforce. Mini jina kubwa na Nairobi nenda muulize Ambrose. Madini zada duo unayo quote. Thamani zada kura unayo vote. Na mgodi ni mtamu tamu. Mkubwa zada migoldi mi platinum. Inaweka zada midogi ya Dar es Salaam. Andika suicide note. Niko sawa hofu kwako. Na ni kama confuse macho. Maneno ni ya kimali. Flow nazo sugu sababu kinywa ni complex. Tuki rap we don't do casual yo. Na huku ndipo zilipo mawe. Kwa jina la hip na hap. Mini konawe. Pip my lyrical prowess. Ukipenda nit ninja kibabu mteganda. Ananita lyrical yawe. So hey. Na mane ziko several. Tangu zamani niko ready bro. Flow flan incredible incredibly. Nasonga kibishi na tetea mali. Nkichukia hadi mbwa wajijwa na bokea mbali. Utalewa dogo lafuka za shari. Niko nondo domana mestari yangu ina bakali. Amesha kufa ucheki flesh. Kumgusa ni kutempo na evidence. Dogo kambali. Levo hili ya mabas na mafuso. Taweko katu pigwe mikas na mafumbo. Punch kutoka kwenye handakwa na Google. Karatasi zinapigwa sarakasi. Kadudo, piga uma best chini. Wana kushauri ujinga mana hawezi uka flex na vo flex mimi. Nikiburi kime kushika ila uniwezi kolo. Ukijituni unapigwa kama best solo.
Upo ndani watu nje wanapasuka. Utoe sauti ni wenzio wakipayuka. Kimeumana, kimeumana. Piga spana, piga spana.
Oya, pisha uskanyange waya uo.
Kimeumana, kimeumana.